Footage Empire in the building. Duplex Music, ladies and gentlemen. Sidansi ya chikata, mame vina weka mwandi, osa nikata. Sidansi yokatiana, niku vina weka siku tishita patiana. Iwe, apa gemu niokakana, ukabwela blood flow mwandi zapapana. Woi, osa virimira, dansi ni yatu woi, osa tamangira. Apa niku vina so, venu vine pona so, boro bende poka so, venu mwepona kaso. Ha, leno tipanga black table, siti kuma junta, leno ni black label. High voltage. Bashati ndiye lebo, noti awabena beba sala makembo. Sina D-Flash, olontine sweet talker. That's why muma ona bagelo wama ni kati. Kuli timu ye ya futa ni high voltage. Hili timu ya masavage. Dili na swagi ya madamage. Na mire kela ngoni chape na chidance. Tie boy nyamuka uvine desi ya high voltage. Changamuka, veni uvine high voltage. Pindamuka, veni umenye high voltage. Voltage. Tie nyamuka vine desi ya high voltage. Changamuka, veni uvine high voltage. Voltage, pindamuka, veni umenye high voltage. Voltage.
Iye veni ikari, muivine wonze wagelo na wagai. High voltage, osa bwela mavirivili. Kiza kushoka uzaka chimbiri mbili. High voltage, tie vina so, umenye pona so, bo bende pona so, monga ten high voltage. Ise wana wote kanya, batingani ya nako, yebe tima puanya. Ba high voltage, awani wote kanyai. Hela futi ya wagai bali humble man. Fulu na biswagi vama damage. Ukawa vundula waza kupanga damage. Tamire tela ni chidansi. Mujivine monse imwe wa antukansi. Ijichepe ni chapa chezela. Ijivine tonte wagai mosa lelela.
Kati kuli timu ye ya futa ni high voltage. Hili timu ya masavage. Dili na swagi ya madamage. Tamire tela ngoni chape na chidansi. Tie boy nyamuka uvine desi ya high voltage. Changamuka veni uvine high voltage. Pindamuka veni umenye high voltage. Voltage. Tie nyamuka vina desi ya high voltage. Changamuka veni uvine high voltage. Pindamuka veni umenye high voltage. Voltage. Hii ni voltage.
Ise kwa tuchimalila na high voltage. Ise kwa tuchimadiva. Tungo vina po madansi. Yene ya bwela po mabenda dance. Hapa dance iliso. Wagelo na wagai hapa dance iliso. Nikukwela pa stage. Nubolo vina po kajaka dance kati ya benda. Benda, tie mwandi benda. Benda, tine mutimu ya ndalama. Songa tufuna kutichinga uza jama. High voltage for life. Olopa FP setima jama lights.
High voltage, empire in the building. A one, a two. Ready? Kati kuli timu ye ya futa ni high voltage. Hili timu ya masavage. Dili na swagi ya madamage. Na mire kela ngoni chape na chidansi. Tie boy nyamuka uvine desi ya high voltage. Changamuka veni uvine high voltage. Pindamuka veni umenye high voltage. Voltage. Tie nyamuka vine desi ya high voltage. Changamuka veni uvine high voltage. Pindamuka veni umenye high voltage. Voltage. Hii ni voltage. Yeah, it's High Voltage Empire. We in the building. Hey, yo, Tremaine, I see you.
I see you.
TOT, I got you. Licks, I got you. Now, I can't be seen. Fresh music, ladies and gentlemen. Big fun. And your boy K Nams, I see you. Ha!
Manzi on the beat, boy. Oh, yeah.
Exclusive from hotvibes.co.